cinta yang diundang. Maniga, maniga yang diguna-guna-guna cane. Maniga yang di, maniga, maniga yang diguna. Kundira kuwa nuga na nabo igihe nari pore baramvugisha numba ntawe ntaje interesting maniga yanjye numba twavugana buri gihe ntaje ngere mbashinje kukara maniga yanjye amaniga yanjye tuvugana buri gihe ntaje numba twatandukaniraho kuko nanjye tumura seri nkaba maniga yanjye maniga yanjye nkunda maniga yanjye nkunda maniga nikumira numba nyara ta nikanya maniga maniga yanjye nina maniga 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 oh aya maniga mvuga ni nyega nikusa gamba tukajya abandi bakuje hari yesu kumvikana kuri Michael, if I'm the party, come and have a little bit of a thing, a thing, a car, and I'm not even a bugger. The body, I didn't come on the body, and cook an amani than me. Bamuru, you were going to think it's an avalu. What's a number, Nacha? Into the car, I'm a cook, I'm a nigga, I'm a girl. Into the job, I'm a cooker. I'm a child, I'm a woman, I'm maniga yanjye ngira mvugite kuko na ukeneye maniga maniga yanjye nkunda maniga yanjye nkunda maniga maniga yanjye nkunda hey yo maniga yanjye nkunda kugera hamwe kuko nyumvise kandi Shinja bimwe nabafite sinakora ibingibi ndi gukora maniga yanjye n'abafansi banjye mwese ndabashimiye maniga yanjye nkunda maniga nikumira maniga 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 yanjye nkunda maniga maniga Papa nyakuri ni ndirimba nta numwe wabasha kuririmba ibi ndirimba kuko njye ndiyemera ndi musani nk'abandi ivugisha n'abasani njye numva nta na kimwe bakora kumuca kuko nanjye ndi musani muri we ipapa nkora mbona nta numwe wayigereranya n'iyabo bakora ubwiriza iyi hipapa wumve nimba hari ayo ihuriye n'iyabo ayo maniga mvuga ya yandi yigira bejo kuko nanjye ndari ntacyo mvuze kuko ejo tugaje dusagambe dusagambe dusagambire hamwe kuko ayo maniga